amaphumulo izoshela yemandaba
babu emiphekisi
izoshawa yini ndishi yeqhathu
izoshawa yini ndishi
babu
yeqhathu
isuka kwamaphumulo izoshela yemandaba
babu emiphekisi
izoshawa yini ndishi yeqhathweni
izoshaya elendeshi yeqhathweni
isuka kwamaphumulo izoshela yemandaba
yeqhathweni elendeshi
izoshaya elendeshi yeqhathweni
izoshaya elendeshi yeqhathweni
suka lekwangoni izoshela yempangeni webabo izoshawa yini ndishi yemkhihlini isuke emabomveni izoshela yempangeni
babu yini mimi
izoshawa yini ndishi yemphefweni
izoshawa yemphefweni
isuka lekwangoni izoshela yempangeni babu
yini mimi
izoshawa yini ndishi mala unsika mfoka biyela uthi leya ntombi leya uthi nje ngo 100,000 wakhe ayizodlala la igqishe nje la iduze kwakhe watha
isuka
kwamaphumulo izoshela yemandaba
babu
izoshawa yini ndishi yeqhathweni
izoshawa yini ndishi
babu
yeqhathweni
isuka kwamaphumulo izoshela yemandaba babu
yini ndishi
izoshawa yini ndishi yeqhathweni
Yeah,
isuka kwamaphumulo izoshela